Bangamba mbu mwasima obubozi bwange bwenna banyumiza temwali kabi. Mukama yebale kubawa ekyo kuba baddembe n'okujjumbira abanyumya ffe. Nze kwe namanyira bwe mwasima kwe kuddira emikono n'egiyitabaala mu nsawo zammwe. Oyo akuyita okweyimbya nze sirina kyakola Mukama ye yannonda. Nga tobisiimye kwata gagonze nanga tanzijanja betombikkuza bwalyange. Mbu tebinyumikala akukakaaniwe sembeka ebbamba tebikwasa bwongo bya busa. N'abo abatuyita ababbi mata kukutte mu nsawo bannange okubba kutya. Mbu tubaseera ssente okutuwulira oluyimba si mmere nti bw'otoli obulamu ku. Siddagala lye tuseera tuti nti bwe linaakulema ne mwami walumba kusaabadde. N'abo abatuvuma bwe twagwenya kirasambyako jjeyo omwana wo tagenda atyo. Wammamu abaasima ne leero ntuuse tutandikire luli we twakomera. Banaenze simbira kumpaana ampaana mulina esupa wange Josephine. N'olwekyo seetyanze njogera ebikyamye bwe muli nkyawa ttabu yammwe. Olwaleero munywere mwenna mbatabaala enkokoko etabaala musanja luno. Mirembe gy'ensi egyasooka kigamba okuwasa yeyiyo gye kyatandikira. Ani yawasanga kanneebuuze mmale neddemu nti omusajja ye yawasanga. Mulembe guguno ogwakyuka ogw'abakazi okuwasa bakajja dde ku ntebe yaffe. Nga ddala omukazi yalamulanze obuyinza bw'abasajja bwalaga wali kanneebuuze. Ate nze kinnuma okukira ebbwabe bakazi abakulu okuwasa obuvubuka sayizi ento. N'obukyasoma tebalobozaako bwakakwata kaakola akyasobola kukeefunza. Kale oli mukazi otuuludde n'ekitiibwa kyabakwebuuzaako obangi nnyo. Okukute n'akaana akato katyokewawa ne ku mawolu mu biseera byako we kaasomera. Kaako otuwuuse n'akukazaala k'okazizza mu kisenge kye weeweese. Balina n'emmota egamba mbu benzaala mbamanyi gwe gushiru magendo ffe. Kiki ekikusiwa nnyabo wange ekitakuweza eki kitakuganya kwekomako. Wenna osense busowedde nsowalabane n'abavubuka banakutula olulijiriki. Nze ekyo kinnuma sitereera kubanga n'abatuzaala ababyekoze bangi nnyo. Naffe watuzaala tukuze okwagala ebbujja eryo wetwenkana oweebuze. Kyokka kiruma kijigijja omukadde akuzaala okukwesittaza tolabanga. Oba mbula mbwokyeyinza wandifumbiddwa ekyo ne kikira okwemagula. Oluusi nno ne kitaffe yafaane tukuleka mu nju ku bwannamwandu weewejjeeke. Bw'owasiriza omusajja omwakitaffe erikiginaale n'omuli kubakya empi. Tukuyiyiza ennyama nnyaffe olyewufumbira mutiini wo okwalya ng'amweyagala. Mu nju ya taata mulidoodomera entuyo zaffe kweriryali lyeno mweribejjagala. Alabayo bw'atuuka n'okulitulaga mbweyogitamma kitaffe nabakiyo palazaiti. Nze ekyo kinjokya bw'okyanga omuliro kimbukujja maama kimbabugirira sitereera. Bwe tukukyawanga mami waffe totunenyanga kubanga ggwe weekola ebitatuuka. Gamba bakazi kutwewasiza sikyankisooba tukuba n'embaga abaakata. N'obuyinza n'abweza nga yakugulira n'empale ngera n'omusolo akukuweera. Takoma okuwankiri yeetunda n'afuba okulaba nti akwezizza oli kati wuwe. Ne bw'oba n'amaka agakusuuza ng'eggobe lyalonze mu bitafutafu lyekansa. Kyava yeekulatu ekyo ekimbulo ky'abanoonya musaayi kumudda butaajumuke. wena nentamata mazagwa damu sai kwangirisho kuna kubumba kama shamati ukukakana nga kuononye tumuzate na musina chindi ngosiru wate weno sakira koko kwa lola bebe litafute mundi sekolo za wanzi tandika nze bulirwe ntunula kubakaza abo nobu kowe kowe bujulo kune manya tulabye ne dunia egenze no kyala bwani kino kampero wamwe kanje buze mwaba muno nganyo kumwenge entawaza wakate tabaganya kweko mako obwana bw'omu munju mwe busulango leta mutini w'omutamidde nga lukolera laba yubwe mwesisi waze kwange to webale nyabo yemwe betwagala okunjudde odidde amayisayisa masiwufu ogasize mbaana kyagabaana tegasiwuke kyovola abantu kweyombekera tekukyaliko mukulu n'abato kati bakwega ebyokufumbirwa baabikomya afumba yo bbiri kasita omujuza ng'olukudde nanti pulaani yekikubadde akaakusaba okukola n'okkiriza eryo lyekkubo lyabwe bwete sente zatatoola kawe ku musolo taweerera mwanira ky'oba omutumye gwe kwezimba omukazi omutetenkanya oyo taba mubibwe muba mukola ne mwesigaŋŋana ekyo kisaana naye eriyo oba n'atatereera ne bw'aba atakolera n'anoonya azimuwaki kuzakayinja ekamala byonna ekitiibwa ky'obufumbo bw'omumami wange okibabudde ebonne yeeyombekera n'alyoka apanga kuba mubulamu bwe tatereera ntero balaba ali mukazi gomalidadi nnyo bwe zimubulanzaawo w'amazzi oyo nga bateesa yenna zwakidde atambye buga olw'obwakyetwala bw'otomuviira kutomedde nze munsobedde 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 bannyabo mbeewunyea kati nkugira bwe nsiribiita bw'oba osuubiddwa bino ze kyemmaliriza nga kiwedde ekirowoozo ekyange kigamba nti tuveeku ebyo tugendere ku kino ekyatondwa eky'obufumbo kyekyatondwa omusajja n'alamula olwo ne mufuna okwesima kale ekijja kitya tekikyuki empale etisobola kukuuka ssaati ate temunnenya bakulu kubawalampa ntyak'obulenzi tikaweerwa mpindi mu ngalo obuusazeewo weeyombekere twagala okakase towemya wemya bwana buto ekyo buli mukazi atuuludde kimusaanira obuteesaabulula nnyo mu nsi erinnya lyammwe lyofuulya dda nakyeyombekedde kiva mu nkongoze mwafumbanga era alivumirirwa nnyo mu nsi buli omu akimanya eminkuduuluza empisa zammwe be bwe mutowasa mutwonoono okutusuuza amaka mwekyo ne mukama yanyiiga dda ekitiiwo kifuno kyewadde ebyokuwemyawo emyaka byeriranya ng'oweebuse zera omukazi alimpemya tugende ffenna oyo kyalibanoonya kyamuyimba mu jjita yange
www.djerico.com